another one for the ladies. South is all. Adolezi kanipanda, nikakubusu kwenye basta, yeah. Tukaingia kampo, nikasema nakupenda, ukasema unasoma. Bado nakuona daily, looking fly nakufeel even more. I wonder what I'm gonna do if you ever walk out the door.
Taka jobo downtown, tukapatana tao. You are looking very sexy. Tukawasha kavoto, ukawa tipsy kidogo. Ukasema unanipenda na uwezi kuniacha. Tangu zamani ulinipenda ila ukuweza sema. Ukasema unanipenda na
Yeah, you can get it.